mwana kwali nakasajja mukubo akakaya ekolemeddeko kava mu famire enjavu balabe bwe kafaanana akivaako bwotalya mmere aboobeera nako abasembayo abatalozanga ku ssanyu kakino kakulimba kituzaala n'olaba ennaku nze mwana kwempeeredda nsasudde bwatyo bassebo ku kisiba kyange kye nnina nsaba nkufumbiza embaga banafumire kyenkugabyemu nkakasiza nti bandasi okusinga looyingirira ebizibu by'abaabanaku laba ova mu kikomera olumba ennyumba yasubi laba ebbanga lye mbalabidde efamire yaabo ngimanyi kunoomebaako abasembayo abatagulanga naddigi omwana gwefeeredde ntyo mazima mukutte n'omuloosi mu kkubo mpulira nnyinza n'okufa nze aluwa akazibu ka bwono mwanyoka ekitiibwa kyanga kiseeka kyatepeya n'abayaye omwana wange gwempeeredde ntyo mazima okufumbirwa omulasi basebo mpulira nnyinza n'okufa nze ndayira hakyemungu wadde onoowendula abayaye banzite tojja kufumbirwa omulasi ndayira
alomanyira bwana gundi mwannyinaze gwezannyirakoyo wabbeeyi ndowoozo n'oba n'ekikyamu osooka kupima guleedi oluggya lw'olinnyirira nno lunene olulala ojja gwa mu kateebe kale mpulira obuswavu engeri gy'okanga basooba obupale ng'olwo nkayite mukongo ewammwe muli bajeere tolinaana mulimu mutuufu gwakola mpulira mbw'oyimba buyimbi osula kunjuza naloga oyo mukazi buli kyalumu ng'akugobye mwannyinaze omuzuŋŋanya otyo bwe mwannyinaze nkugamba bwe nti akakalenza kakusikula oyo gasiyansi endagira atokeeriraanye wuuyo yeeyita mulaasi enjaga gye beekatankira buli olukya gw'oyagala okufumbirwa oyo tojja kgenda namuyaayi kapa ebintu by'obuswavu mbiweze katimba nonera poliisi mmwe
kyokokabonge kobuladi wange n'okuleeta bupopite wetawanya yadde munjabunye nnyo olwayala yange musajja wonze sirina sinaga yonna mazale mbaliiramu yamatiradda nejjajjago gyakikoonamu omutuufu yenze temuleeta vuunya mulavu yaffe ndi mulaasa atalina pulobulemu zetabiri gye mbawo abakadde bange eyo mashini mukikoonemu omutuufu yenze ze
wadde oyogeza amatanta ndayira akya mungu omuniga atagenda kumpasiza mwana omwana wange gwempeeredde ntyo mazima okufumbirwa omujere bassebo mpulira nnyinza n'okufa nze ndayira
kyotabuka fred musirikirire njagala mbazimbe mwenawo muli bakyamu ensonga zino zagala okukwata engeri y'ekikulu era nga tebaswaze ndabamu engeri y'omukwano katonda yennyini buyinza yasalawo abantu n'abagatta sebbaala omala biseera ozootidde lwa bulaasi naye aba emyaka gye gibalimba gye bujjayinza n'okukyusa n'ekyobwavu tekikutiisa n'abagagga basse baana bali baavu kufuna mukisa fuleedi gwana okuwasa nabyo nga n'ekkanzu agye yazika kunze deka omwana agende n'omulaasi y'abaavu tebawase nga kibi kibuuzo kyolekeza nammwe mukomye ekyo ekitunda baana abanaku tebawase nga kino ekibuuzo kyolekeza naawe nyanukula frederico ebyobwavu ebyo byononooza genderera ensi eno mwana wattu jukira kwera owasa nabyonga
kyomu butuufu twali baavu naye naalabika ntyanze omusajja wekitiibwa omukulu ntegeka embaga y'omulasi
enense ekyuka wana wati
omulenzi kazi lwekapoono kiriewasengawo omuyita awulira ensonga z'omukono
nawe tatogensemu ebyo
byebizibu by'okuzaala ani yali amanyi nti egyo ene erifuna omuko w'amaviiri
enense ekyuka wana wati
naye naalabika ntyanze omusajja w'ekitiibwa omukulu ntegeka embaga y'omulasi
nawe tatogensemu ebyo
byebyebizibu by'okuzaala ani yali amanyi nti egyo ene erifuna omuko w'amaviiri
enense ekyuka wana wati
gyemirembe okukyuka gwani yali amanyi nti nobama alifuga ku nsi y'abazungu
kasi totegedde kye nkugamba